Шо? Alright. Тос. Озва. Angizangalanga ukubhekelela, zinja zami zithukuthele. All you want impumelelo, sebenzela ukungenelela. Ngoba thina sibekezele, asibekezele chief, asibekezele. Lalela, ungangicocela ingane yokwana. I'm not a fan of fairy tales. Uchitha isikhathi ongekusule, ngifuna imali ngikhandid fine. If that ass is not a dollar sign, chief I cannot save it. Thenga iskim, urole ihlahla kulamalanga inyaka nyaka. I'm not a ngiphume ekasi ungangideleli, ibambe intombi yakho ngezandla. Ungamyekela khululeke, seyifikile igese novi. Zomphendula umakwabheni, umakwabheni kwetidinga une
ume. Noma nikeza one on one, awunazo imele isuse. Kudala ngomile, phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko, barelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina. Noma nikeza one on one, awunazo imele isuse. Kudala ngomile, phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko, barelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina.
Yeah, I'm an OG now, who knew? I don't even know who knew. 2022, still the go-to dude. Yeah, 2022, still the GOAT numbers. You said you want bars, I suga. No manini, no magupi, gushi cyphers, shube. Never even wrote a diss bar. Yeah, fool, I'm with my lawyer, so I had to diss bar a few, ain't it? Mean she ain't your driver, but I couldn't let everything I see age the art. I said CH and art, put that together. Bitch, we made the charts. So ungalinge nje gawu. Lokhu yangizibisa udakhani, ngalile nje gawu. Angiyakuthipha nje gawu. Ungaphinde nje gawu. Ngapha uphinda nophindile, ngisala ngiphinda mos.
Noma ngeza one on one, awunazo imele isuse. Kudala ngomile, phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko, barelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina. Noma ngeza one on one, awunazo imele isuse. Kudala ngomile, phina leyo yeyika siphuze. Bese siyodla inyama yenhloko, barelame sute. Fairy uyazi siphume ekasi thina. Yebo never nazo tired, ngakompetini nathi eklapin boy boy ngalani rider. I'm never riding smooth, bayazi uvedi ganda ganda. Hip hop messiah, they all ready for my recital. My skill in prison, skulikin bayazi super vital. Gena ngenkani le game, we dropping hits. No misses and no pervaders to blame. I never fall, stay wishing I want the coins, keep the fame. Since I got you, we really on a different ball game. Siyakhuphuka, mina ngifunga umaba, finance azojuluka nge-rap. Send cross on my ocean, ngacala mbuku pa who's been through it all. Yimone right till I yokusuka umada, they saw me coming. Ngenze ngathi ngivele ngavumbuka. Mina ngifunga umaba, finance azojuluka nge-rap. Send cross on my ocean, ngacala mbuku pa who's been through it all. Yimone right till I yokusuka umada, they saw me coming. Ngenze ngathi ngivele ngavumbuka.
Esiphile real life movie, angikhishimisa imali yona ngithumele location. I don't want to eat for some mamela my serpent. I made him believe baze bakhohlwa my atheist. Beka ngipantsula and it's evident kutsaba ungaviki. If u weak sizokunika ujohn sizonenza busy njengekhekhela ma city girls. I feel any dizzy if in denka niseluka
kimi. Two piece yet the keys pezwe yache Dubai like assalamu alaikum. Exe uzizo ungaphiki nezinja zegas ngoba swanje no concord.